dar region mo zender ko tawa hore hudo nayoraade funnaange leydi Niger rewbe hewbe no tumire mettube koe se joomun dewlaam waddama e galle den fa basi ko hebi gori dum to den wiete o debbo yo metta horejo no enda nani ko rewbe endan yoga mabbe seedi e do majjum
deni a habanama ada joddi e gora deni heppi golle mu fu himbe gi atana tine ma wela
na samu
wani mi hebi no hitire gon gondo nyamaino golla fa o tami kam dewgal gada balko sedda o lililaabe ko dewgal gal wala o wi himbe makko yawtinake chaka amin dewgal gal wala mo yeri tine am wela
da fara kafa
da na almuwani da wandi goram magariya sai be jehi zender to filla siyasa don wadi bonon da lawol sai launan wi tine am waddi dun gam be gaddi dubi nogai bade worre o wadai bonon da lawol imo gollanno golle makko dari don do o wi min waddi tine bonde
da aiki yas
warbe hewbe no nefa rewbe hon non enda be gonaane be tokki fina tawa kanye nesu mabbe dum wona ko mamma sani rufai jon andal jonde bibbe adamaabe haade
soto pratique large
fina tawa o no wodi sembe caka himbe leydi Niger amma fuduni leydi Hausa ton o bur sembe baduni ko handen ko e himbe puddi firtade ibe heddurude waddade fina tawa o endan no wodi e kan en kay no pegni he makko sanni
pratique persiste
warbe hewbe no sikka rewbe enna ngadani din en metta horako e der nokkuje mudun en
c'est un mythe
sirku ninon himbe du no gondinimo amma min mi gondinaimo ba
je le crois pas
ana sama idu hebo sikka sikka fayaade yesu dun tabbita derbaade worre rewbe tatum worbe mabbe no godi jawdi amma he garki mabbe sai jawdi din enna hanta
mo abun ya jabaya
mbaajo todo do fi din alislam o wi dun fu sirkuji ninon o wi dun latidi ko na junuba mawdo imam Sani Hassan
Dina al-Islamagal haqiqo Allah tagi rewbe be teddungal du non gal o hokki worbe rewbe be enda mbawa kokki be bawa du kadi worbe keba
fa abarde handen der qarnu noga e goma gonden o rewbe hewbe edun jukka dun en do fi wi'ede na wodi metta ko aku ko wadata der galle se dewlama